tuwe kundani miaka mingi hutolewi. Yeah. Masela wenyewe wana kukwepa, hata wenzio mioyoni wana kucheka. Daily utabakia kujiremba, kujipitisha rudi nenda. Ukiwapata unaremba, wenzio ni magoli bila chenga. Hawarembeshi, hawarembeshi. Unajikuta slay queen koko, nando mana huwendeshi mkoko. Daily upopo, maringo jana kuseti utopoi. Slay queen koko, nando mana huwendeshi mkoko. Daily upopo, maringo jana kuseti utopoi. Yeah. Ujana usindigize, utaolewa ni bibi kize. Maringo ya limbi kize, usipolewa usijilize. Ujana usindikize, utaolewa ni bibi kize. Ujapata, unanata, wengi watakuja utakata. Mwisho utadata, utasaka, upati na umri unakacha. Sija kwambia ujipendekeze, ila kuna time ujitelekeze. Msela atakuja ajipendekeze, uringe kwingine akawekeze. Utabakia kujiremba, kujipitisha rudi nenda. Ukiwapata unaremba, wenzio ni magoli bila chenga. Hawarembeshi, hawarembeshi. Unajikuta slay queen koko, nando mana huwendeshi mkoko. Daily upopo, maringo jana kuseti utopoi. Slay queen koko, nando mana huwendeshi mkoko. Daily upopo, maringo jana kuseti utopoi. Ujana usindigize, utaolewa ni bibi kize. Maringo ya limbi kize, usipolewa usijilize. Ujana usindigize, utaolewa ni bibi kize. Maringo ya limbi kize, usipolewa usijilize.
Usipolewa olewa olewa olewa.
Unajidanganya sana, uzuri unakwisha. Yeah. Chunga ya jayo mana, ya nafurahisha. Unajikuta slay queen koko, nando mana huwendeshi mkoko. Daily upopo, maringo jana kuseti utopoi. Slay queen koko, nando mana huwendeshi mkoko. Daily upopo, maringo jana kuseti utopoi. Ujana usindikize, utaolewa ni bibi kize. Maringo ya limbi kize, usipolewa usijilize.
Chia Ekta Bosik.
Isi ya daddy, ya father, ya papa, ya dingili. Baba, bonde dingili.